లఘువరమై లఘువరమై మక్కలై వల్ల Koriyo afumba labataba kamarago alki mahdi chifti oksun manharabani Koriyo afumba labataba kamarago alki mahdi chifti
Mm-hmm.
markii moosay soo jabay elbiska mashcaradiyo ninkaan degay kadgaradsi
hadii mala ragnoolyahay kala maal wax garad yahay Mm-hmm.